yɛhwɛ biribi wɔ 2nd Chronicles chapter 7 verse 14 berɛ so sɛm woma a ɛtɔ so mmienu ɛti nson nkyekyɛmu edunan
2nd Chronicles 7 verse 14 na sɛ meman a wɔabɔ me din wɔ wɔn soɔ no berɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ a
meba wɔabɔ nkurɔfoɔ bi din ɔse sɛ ne man a wɔabɔ ne din wɔ wɔn so no ɛberɛ wɔn ho ase a ɛti ɔkasa fa nkurɔfoɔ bi ho mepɛ sɛ mehu sɛ woyɛ mu baako ana wowɔ ha no yɛ mu baako pakyɛ woyɛ te aseɛ saa nti ɔkasa yɛn ho ɔse yɛn sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase a adeɛ a nyankopɔn hwehwɛ no no ɔpɛ sɛ me ne womyɛ no yɛtutu yɛn nan mfirifie bɛduru ha no yɛde akoma a ɛbrɛ ne ho ase yɛde akoma a ɛwɔ fam yɛhwɛ yɛn ho sɛ yes yɛ papa no yɛaba n'anim na ɔno nko ara so ne yɛhwɛ no yɛnhwɛ obiara o ɔno nko ara na yɛhwɛ no ɛsiane sɛ n'asɛm ɛba yɛn nkyɛn ɔse sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase a ɛnyɛ kwan foforɔ biara so ɛnyɛ sɛ yɛhuru agyina baabi anaa yɛyɛ ade foforɔ na mmom sɛ yɛakoma nyinaa ɛkɔ no so na yɛakɔ fam ama no na yɛnkye no adi sɛ ɔno biribia ne hɔ a ɔntumi nyɛ ɛno nti wɔ se sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase a to aso ma me
na sɛ meman a wɔabɔ din wɔ wɔn soɔ no brɛ wɔn ho ase bɔ mpaeɛ a na wɔhwehwɛ me
ɔse yɛbrɛ yɛn ho ase na yɛbɔ mpaeɛ na yɛhwehwɛ n'anim a mpaeɛ bi wɔ hɔ a yɛyɛ dede ɛnyɛ ɔno nti ne yɛbɔ yɛkeka nsɛm bi nanso sɛ ka yɛbrɛ yɛn ho ase ne yɛahwɛ wɔ no na yɛmpaeɛbɔ no akɔgyina no so a ebe si yeye
amen
na yɛnkɔ saara da
amen
to asoma me
na wɔhwehwɛ m'anim
ɔse na yɛhwehwɛ ɔno n'anim a yɛnhwehwɛ maame na ɔgyina hɔ no nyɛ maame no nti ne ɛbaeɛ maame no ɔno so nyankopɔn nti na ɔbaeɛ o ɔno nso bɛgye biribi ɛnti yɛnhwehwɛ maame no ɛnyɛ ɔno na wohwehwɛ no ɛyɛ papa wei na wohwehwɛ no sɛ papa wei na wohwehwɛ no deɛ a ɛne ɛkwan biara so ɛnɛ ɔbɛyi wo mpaeɛbɔ ano
amen
kwan biara so wonkɔ sarada
amen
na wɔsane firi wɔ akwan mmɔne no so
ɔse na yɛsane firi yɛn kwan mmɔne so a yɛtwi yɛn ho firi neyɔyɛ bi mu a ɛmfra mu a adeɛ bi a yɛahyehyɛ kokoɔ mu ayɛ ade abɛduru saa bere ɛyɛ yɛadwene sɛ nnipa nhu nti yɛrekɔ ɛnɛ awurade a ɔhu kokoɔ mu asɛm na ɔtie yɛ mpaebɔ ne se sɛ yɛtwe yɛn ho yɛn bɔne ho deɛ a ɛne ɔbɛtie yɛ mpaebɔ ɛno nti ɛni kwan sɛ yɛkɔ so a ɛnante sɛdeɛ yɛ ɔpɛ sɛ yɛnante sɛdeɛ ɔno pɛ kwan yɛ no ara so na ɔpɛ sɛ yɛfa nti asoma
me nso mɛfiri ɔsoro mɛtie
wate ɔsɛ wɔbɛfiri ɔsoro na wɔatie yɛ nti nneɔma ɛho hia no no ɛna ɔdii kankanyɛ no nneɔma bi hɔ a yɛyɛ a ɛma yɛ mpaebɔ ɛduru awurade ano nyɛ biribi foforɔ ɛnyɛ obi a ɔyɛ kasa tenten ɛna awurade a woyɛ atɔfo ɛna hwanhwanhwan wobɛka nsɛm bebree so wakoma no ni ne ho wakoma no mbɛn baabi awurade deɛ wɔ ɛnneɔma hunu nko ara na w'ani gye ho ɛna wayayayayaya ɛnyɛ kasa no na wɔpɛ obi kasa asaa wɔ bible mu na yesu kristo yii n'ano ɔse ei nhyira ne yɛfunu a wo ɛne nhyira ne nufu a wonom ano nti ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ deɛ ɔwo papa yi ɔyɛ nhyira na ɔnom ne nufu no nso ɔyɛ nhyira na yesu kristo kasa kyerɛ ne sɛ nhyira ne deɛ ɔtie nyankopɔn asɛm na ɔdi so sɛ manom obi no fo na obi awome aba asase so na wɔamfa asɛm no anyɛ hwee a ɔnka ho ɔma ɔmo gye nhyira no ɔnka saa fo no ho ɛno nti ɛnɛ yɛnhu deɛ yɛwɔ n'anim ne yɛnhu deɛ ho hia no sɛ yɛbɛbrɛ yɛakoma ase na yɛatwe yɛn ho afiri biribi a mfura ho na yɛmpaebɔ atumi adu n'anim
amen
saa sɛm no taa ka ɔ me sɛ bɔdam ni ɔhwɛ nkurɔfoɔ ne saa ɔmo yɛ dede ɔmo bɔ mpayɛ paa ɔmo bɔ no ɔse ei atuo ni so aboba nim ɛno na wɔkyerɛ no ɔpɛ sɛ wode aboba ba wo tuo no mu ɔse na firi wo kwan bɔne ho twe wo ho firi biribi a mfura ho yɛ wo ho firi neyɔyɛ bi ho nkekaeɛ bi ne twe wo ho firi ho na wo mpaebɔ atumi ayɛ adwuma
amen
na atuo aba wo tuo no ana aboba apie afiri wo tuo no ɛnyɛ sɛ wobɛyɛ dede nanso aboba mma da pe ɛnyɛ hwee na mmom sɛ wofiri kwanbɔne no so a ɛne atuo no aboba wɔ m na ɛbɛyɛ adwuma na deɛ ɔdi wo nya ɛnyɛ ahotɔ deɛ wɔatutu amana ma wɔ no abɛtɔ m ɛkwan bi a ɔmo akyekyerɛ tia o deɛ ɔmo ayɛ adwene sɛ ɔmo pɛ ahwie ɔmo bɛtie firi wɔ mo ankasa ho na mmom ɛnyɛ wo wo ho ɛti ɛnɛ hu no deɛ woaba n'anim deɛ yɛaba n'anim no na ɛkasa yi ɛsɛ yɛn yɛne nam hɔ saa no na yɛaba bɛpie ha saa no sɛka yɛbrɛ yɛn ho ase wɔ n'anim na yɛhu sɛ wobɛtumi a ya uti hanyina no adokrotia wote ha no wadwene ya wo se nyankopon tumi nye ombre wa komase jini di so betumi aye ano na wo ka akira wo no o se bre wa koma nase hu nyankopon no awoye muni tumi ba bi ekoduru tumi bi antumi ni ni yesi bibi bi ani ho so a ontumi nye otumi ya de bi na ye fekeke show wa se da petro ye ni patiso wa ma petro sunsun eto ni paso a na sanyarwa Petro to me beno, a yankupon to me na petro di ejuma. And now one maya who say, Petro sunsum, a to be sua, now I'm sorry. Nifreni tonusua, nene niatsi, bubuani no I'm sorry. Dear Nifer will not know who you're not tonu. They are really sending a city behind a petro sunsum, a toni panasua, none who are tonu. Mejidis a one and a ya bay four munina, sunsum ni to one soon, bay ye won whom ye day, a to two janiye, a tis a yankupon nam ni party so so, a yes, sir, you ma way. A den a yanko pon to me. Be any one on to me yet, and that kawakuma to him. Wakasa, or says all brown once here. Obey you. Obey Sunny, no abet you. No abet yawakuma swadiama. It's a no one sign kosarada.
Amen.
Yajidio on the mukeke.
Yes.
Or no, said your tea, and on the aton also. Or say, oh, to me, a dear yina. And ya dear bakun, or yet,
Debbie.
Or say, Ariano, no you here or
home.
No ma warrior. No ma quench you. Ah, no, yen your mahodo.
Wonderful.
I would ni pedia we mu.
Amen.
Ni pedia nanke wu. No, a mawa hoarding.
One
that she said, Tiao no.
Yes.
You're my ginny na. I said, coping time way. And this a nipper we were ho. Ombe was a watra.
Na
wo kwa.
Amen.
No, your money share.
Amen.
No, your money share.
Amen.
Afi bedroom baby. No, mum, naya day. Oh, my dick can you call. It is our papa way, and our banani, be any wa, or a more signed the echo.
Amen.
Obey, I want a chance so.
Amen.
It is said, Obi, oh, ya, Gidia, when young Kupum, our bra, oh, tear team. Nah, yes, was my phone say, Aja, Janukaman uncle, and you know, say, and yes, he might be an man cramming. Now, fear, Obama, who now brassier, and won't fast walk and say, hey. And Kraman no su didi o mu ra pono na ase ahura se a wo kanu no eh ni akokasa wo ya mfa ma duane man kraman enka wo ntonchi no ahura se na wo kana yi adwuma wa ha oba ni se eh en kraman o mu didi e wo mu ra nom e table ase e ti sa ahura se na na wo de ti han ne
amen
de anya wo be ye firi ho
amen
ya wo sa wo hwehwe be hwehwe
amen
na won sa tumi aka
Amen.
Adia eye wo dia.
Amen.
O me so ha na nsan kosa rada. Bisira nyankopon se na o me hwew.
Ene
mo wo nchao. Onye nsanchanie, onye anwanwade. E wo wabrabom ansa na wa firi hako.
Amen.
O ma nkohunu dia chenso. Na o ma wasere fon si wo ntras.
Amen.
Watan fon petu nsan.
Amen.
E san se o di to me.
Yes Lord.
Bibi antimi ni ni dies.
Yes.
O ti se dia o ti kan ni no. Ono dia ni o mo ye no. Se wo tena se no adwene ho a. Kama dia kitu wabia, e di unyano, e nsisi. Kama ni nsisi uda. Onu po unni munu na wa huo.
Yes.
Onu se e yede. So o share se, wa ma Israel fwa no kwa enfi fero nse. Na kwa inti yeti yeti ya wa ho, nansu omu mufaso. E sansu omu faso adu mbe kwa kuhu, nombe sabe she mkwa sumu. E chese nyanko pa, o chune mene unu.
Amen.
Dia yema yena oje.
Yes.
Bebi ya open wadi efa.
Thank you Jesus.
Aya ya nkanya nuntu. So o ye ni bi ibia. No wadi abe ye ni nyuma noa. Obibe si odi abeye na adie no a aye aye nye di ni enhwe no ye fro ye ho asema no ye nkoso anya ye ho mpae bofo na ye be hu na ni munyam
amen
ye ntina musarada
david
ye ntina musarada ma me na mpene o se nkraman didi o mu ewura table ase saa na wo se ye nsu ye den ye nsu ye ye enye ye ho te se sankrofo ne ye kasa tintinfo no ye gina nyankopon asem so na ye tumi agye ade pa de fro urade ho
amen
enye kwan bia ha so eni ti ye nhwe no so o se se Bray and once here, Naya Bompaya, Obi Sunny. And Tienya Gidi, say Yan Casaqua, your Casa on us here day, Ojian.
Amen.
Before Grandpa, Wakoma so at Dasso, old Jennahon, O Shishet, O Pray, Wakoma Befas of Yama, Old Penye, not a boy, or Gian so. Say Yesua or Gian so. And the Aya Shasanio City, Nafa, and Tiedia Obika, and Amebua,
and
Pa. Overcatch us and Yanko of Fanabo on Tin Temu, or Boa or Tunin Tem Papa. O Jinja Hoka Kra, Wakuma Mu, or Ye, a Pier. O ma wona plan ye tie wa wonnim ho hwe yem si wo wonnim ho e ka obi nko a enke nura antu na so rade de watra de wo ko e tie nioma bi wo ha ye hwehwe tie wo a ɔno ana otwitwagye wo.
Amen.
Nti kɔso a na bɛn no.
Yes.
Na daa ne da nyinaa hwehwɛ n'akyiri kwan. Te sɛ deɛ woyɛ yi a, ɛberɛ ketewa wɔ yi a, fa bɛtena hanom na teateɛ mu na hwɛ deɛ ɔtumi yɛ. Ɛsiane sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a, sɛ woanyɛ a, woabie kwan ama ɔbɔnefoɔ no. Men be a kwan ma no sa owifuo no wo makwa obewia na wo kum na wo sɛn wo siesie wo ho sa wo ba sori wo beti wo chi sa obi bɔ ne nsɛm wo senka me ba wo ho kye sa wo bɛkɔ no agye ya sori no akɔtena se no atie de ɔde bae no na ho ni mfaso na nya ade bi akɔ so ɔde bɛgye wo ade perfumes nanso wo stop wo ani ti owifuo ma hunu owifuo ni nyuma wo bɔ ne nsɛm fra wo se wo hwɛ wo de me de nyame ase ɛse wo ba betu me kwan so ɛne ye yɛn kwa ye pɔn a ne atoa so ne yɛdi yɛn kɔmɔ next time ɔmɛ disturbo onye hu sɛ me disturbo wei ne me nya ne di atɛn bi ɔbɛ tetɛ wo asɔre time ɔbɛ tetɛ wo anɔpɔ ɔbɛtumi ɔbɛ disturbo wa wobɛ hu no ayɛ late nti na yɛ ɔsɛ wo mma ɛbi ɔsɛ wo ba naasɛ deɛ na meka no ɛbi ɔsɛ biribi foforɔ bi ma wɔne na hɔ ne hu deɛ woyɛ wo ɛhu mfa so deɛ yɛbɛyɛ se no ɛmfa so ɔso o hwɛ empire ɛte sɛ deɛ wode wo sika gu bank wode wo sika gu bank ho kyerɛ wa wotumi kɔyi empire no nso woopake gu hɔ ɛyɛ adwuma ɛna na kristi ka no kyɛ sɛ wonam wɔ honim sɛ nyame boa wo ɔboa wo papa saa nneɔma no nti ɛno nti kɔ so a wowɔ fie a worebɔ ɛduru da yɛnyina hyira a woreba woreba abɛbɔ time bia wo yɛ ho mpae bɔfoɔ ɛgu ho sɛi mmerɛ biaa awurade nam so ɛde twitwa gye wo ɛma mpaeɛ nyɛ adeɛ ɛyɛ wo den empire yade ehun hia se ohun mi twa na ne oma asame bo a empire mu nim se ye ehun we eye ohun mi enti wo mpa empire enne ti ase se nyame na ebo a na se wo amwo hu nu so a ene wo to aso abe ha ho obi hu mi sizi a no anu no wo wie enti wo nsu wo jai hun mi a ebo a ko so na ye ohun mpa ebo fo
amen
ebri bia bo mpa ye ebri bia bo mpa ye mi se owifuo no wo kwa fa so wi ayo wo hu se wo pe mpa ye na emo ma bia wo nyane fo ana e bia mi nkam ko enti for the Christo ni was so sorry. Time I was sorry no. Oma ne nso ansa no anya no. Na ye fre bibi na krokro na anya. Enti time awo wasa ka wo bompa ye no duru wa samre no ene ani be dan ebekum. Ani be ba ho so no. No asai sa da no kwa. Enti wonim de ode be ye no. Oyifo ma. Onya no sa time na. Wo nso bompa ye. Se fo no ba wonim awo sa obebo. Enti onya no sa time na. Wo so bompa ye. Enduru time na no be mo ani akum no. No abo bompa ye na wie. Sa wo ye ne sa obegya sa nsamfo no. Oye fre no oyifo. Oyifo. Enti ye nhye no. Na yen kura yen pai bum. Mama yen tutu yen pai basida. O yen yan kupu wa wabuwa yen. Ude ya na otu wa hape seba ifubi kasa ansa wangu se nyan mitu mi ye juma. Omu brewe ye hun. Omu brewe ye hun pa 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 pa. And your mommy bray and omu hudi omu nye. Omu timi jane nansu ye nim. Eti yen yiri ya huna ye mom pai. Ye mada ana taima ya sheshe empa hun. Sa o tata wa ye diye mikan ye no. Sa o ti asye. Weni ti one untu mina. Usufa jinem. Afo baka se wehi. Oye jiji fuo pa de obeye bia no no so de akwa fa kwa ne sa o awo sa de bompa e no o mfa mane da o be koso a abo wa de e san sa wo pake egu ho e ye adjuma empa ye ye adjuma e kwa chiri na urade nam so so ye den e twitwa gye o ani nti no ka ho asam a kire ye opese ye empa ye tumi ye adjuma nti wo kire ye ndia ye nye ama ye mpa ye ebetumi aye adwuma enti ene hye no nso osese ye brɛ ye ho ase na ye bɔ mpa ye na ye twie ho firi dia emfra ho obetie ye obeye bible ana obeye bible tiefo enti ene ka wa koma to ye
amen
ade kronti a wo ha no
yes
o ho kwan se obeye
amen
o jai wo da
yes
woni fo ni ntumi e wo o ntumi mu
da bi
nim na woni mu na ne wati
yes
me se abofo ni ben wo bibia mu no awrade nim enti ono tu ho na mo ade e bo kro no ye ho adwuma sana wo hu nti ube hu ne na de kro no na epie no odo ye oben ye obua ye jini tum me ji a chinji da
dabi
koso na de pia bompa ye
amen
obe ye umpa ye bona no ene ha wo wo no uni ha kwa ene obe ye bibi wo abram
amen
anu ti na wo so wo hwe nsam a obe ka che no na hu so otie umpa ye bo na wo tumi agi na di dani den ni na onja ye
dabi
oni ye shamo
dabi
ondo wo na ye ti wo di ni nsini ye Yansu odoye.
Yes.
Enti yansu obwaye.
Yes.
Sa ushe na ushe asem no na wo hwe ne yi a eno be ma wotumi agene di aya ma hwe asem ne keke fi se betumi atam ni pate se wo ade na kwa ko hwe jem wo bra nyankopon tumi no e magya ne nhye no sai na wo nyankopon wo ye nyankopon di tumi so wo ama gya nhye obi a wo nso wo gya kro na wo nam no o ma ne nhye
amen
eh wo nso wo gya bi o
yes
ti sai de na Shadrach ne mo gya Daniel jata amana no wo nso wo die wo ho na se Daniel tumi adamana ni ene jata demo a adana na obi kan se wo se obi se oye Daniel nti oduru zu ho no wo mi omumie ma no na baabi a jata no wo no ono oye Daniel nti wo ko ho omuhunu ye no na jata na wie no nanso Daniel demo ma de a chi ye eti sa na wo nso di o ma hyehye bia urade tumi ye dan e ma wo ni jata ne da nanso jata ne nwe
amen
o ma wo de je nim nanso ja ne nsho
yes thank you.
And now, Mumu Yankupon to me.
Yes.
When I'm on him, Miss Row, Miss Row, Miss Row, and Cassa.
Yes.
And it's a cosua, not true, feed your ma and Timon. Now, for what butter with Yankupon. Now, no quan obey to my day.
Amen.
And they obey.
Amen.
Obey and send me.
Yes.
Catawanina, I am on pie. Was a young she, I won't free a quaint bunny, won't tell quite be or what I would numb swa, and then in Cassa.
Yes.
Of a song, you won't free home, and then in Cassa.